Yes, yeah, yes, yeah, yes, yeah. Ushayisile the 2.5. Muranga mpanda the Christ. Abe kangaka skota the general. Away, away, matobuza. Ukangaka na enjalu. The Christ.
Ingisela nikutshela juzi usiwani. Ingisela nikutshela juzi usiwani. Nekarele kuhleketa juzi usiwani. Nekarele kuhleketa juzi usiwani. Tshani tikisela juzi swa usiwani. Tshani tikisela juzi swa vusiwana.
Vusiwana hi xilondzo vuton'wini yingisela ni ku byelo. Vusiwana hi xilondzo vuton'wini yingisela ni ku byelo. Hi van'wani va ni zonda mi hi mhaka vusiwana. Hi van'wani va ni venga mi hi mhaka vusiwana. Na maxaka a ma ngheni laka bacha babusiwa. Na tichoma ta angeni laka bacha babusiwa. Tiburuku yusipara manza mane ebusiwa. Vani vona vani pela nama babona jisiwa. Ebusiwano, 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 ebusiwa.
Obvious, obvious. Go that record.